Let's talk love. Genie X double six.
Utamuko umepitiliza kama ndizi iliyoiva, jinsi ilivyo kushiba, lengo nishatimiza, wasije kukuiba, ilo ndo litaniliza, nishajituliza, usema nasikiliza. Wewe na mimi, wewe na mimi,
bebe we so in love now I need it cause I did it mini wako wakipeke we so in love
yeah taratibu nataka niwe na we milele nikupenda unipende ile deadly heavy na ku feel love ina feel so real no rush me na we mpaka milele
so let's take a time I wanna love you mama wenge na nizidia
na nipatia oh dear
ima hatu mengia thank god I found you my forever dear
I don't want nobody else but you. Ulinitazama sana basi na mimi kazama kuepuka twapendana penzi limekuwa pana sio tena la kubana my baby no pressure hakuna tena mambo ya kulizana
oh, I really wanna be around you na kupenda na nataka tuwe kama pair but just deeper than surface level. Love it coming in no pressure level with me. Nipe mapenzi moto moto. Night and day peleka moto ina flow evil. No make sense kwa wili. So tuna glow evil. Na wanna blow vile unanipenda ni deadly. He love it ko plenty. Takuchagua ta next life to spend it wa wili.
I don't want nobody else but you. Oh you. Oh. Where we not me.